Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ni cy'ababyeyi bashaka abana babo. Umwe muri bo yagiye ku rugamba na n'ubu nyina aracyamutegereje. Murumva kandi umubyeyi wakoze urugendo rurerure agaruka mu Rwanda avuye mu buhungiro muri Kongo agataha asize inyuma umwana we wo yari yaramye yamutoraguye na muramukazi we wari umuhetse. Murumva umubyeyi wabyaye igihe cyo gukosha kigeze abura umukwe. Muri iki kiganiro kandi ndakira abana bashaka kaba papa babo babwira ko batabashakira imitungo n'iminani ko babashakira ituze bakeneye ku mutima. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga. Uwa mbere nakira ni Kamabonwa Teresa arashakisha umwana w'umuhungu wahoze mu ngabo z'u Rwanda atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinihira akagari ka Rukina.
Muraho
murakomeye.
Muraho gahoro gahoro.
Ni mukecuru Teresa Kamabonwa tuvugana.
Yego ni wewe ukagera.
Ni Venuste nshimiye Imana ku ijwi rya Amerika ubahamagaye.
Imana igihe.
Murakoze cyane namwe Imana bakomeze. Bambwiye ko mwanshatse igihe kirekire kugira ngo tuganire. Nari nababwiye ngo baguteguze kubera ko bambwiye ko ukuze. Ndavuga nti uwo mukecuru muhamagare mubwira ntegereze rwose ndamuhamagara simutenguha. Yego uri hano rwose mu kiganiro hano ku ijwi rya Amerika ubu turi kumwe noneho urambonye. Wari warambuze ariko urambonye.
Komera.
Ruhuka mubyeyi ntukagire ikikuza gusinzira. Mujye mumbabarira muba muri benshi mushaka kandi mwese ngomba kubahamagara.
Niko nuko rwose. Mane n'umugisha gukomeze ingabire yaguhaye.
Murakoze cyane.
Nasanzane urukundo ufite nyagasana nzakugorore.
Murakoze mubyeyi. None se wa mubyeyi we mbafashe iki? Ikiganiro agasoro kaburaga murakizi bambwiye ko mugikurikira cyane, nibyo koko? Mpore.
Nkunda kumeza ndashakisha nanagiye i Kigali gushaka abanyamakuru, nageze kwa Munyandinda ndamubura nageze. Nta kuntu ntagerageje ariko ndakomeza ndasenga.
Bambwiye ko uri umukecuru w'imyaka 91.
Ndashaje nsazanye ubumuga nsazanye intimba.
Yakomera. Ubu rero uri hano mu gasaro kaburaga turi kumwe, reka tuganire mubyeyi. Mbwira ndi hano kugira ngo mbafashe.
Umwana ashakisha?
Yego.
Umwana ashakisha namuguze 94. Yari umusirikare amaze mu imyaka igeze ahari nko kuri 4 cyangwa 5.
Yego.
Ubu rero mu ihunga nanjye nahungiye i Kigali niho nari ndi, intambara yabaye ariho ndi. Mba muri sitade ndahagwa. Amezi abiri yose ndataha ngeze mu rugo.
Uravuga muri sitade Amahoro?
Ngeze mu rugo rero ndatahuka, abana bandi bari nari nsigaranye nsanga barahari babiri batatu turahunga duhungutse umukuru aragenda asubira Kigali Kigali aragenda ahagwa ubwo uwagenda gutyo sinamushyingura undi rero bagenda bakemurwa ngo bahungiye muri Congo ahitwa Zaire ndakubwirwa n'umuntu ukuntu ngo yamubonye w'amagambo wavugaga arambwira ati ndetse yaranakumvise atuvugira kuri radiyo kuko nari umuyobozi w'abategarugori ati yarakumvise ati twari turi kumwe nuko biheruka ubwo sinasubira kugira umuntu ndumva bakuru sinagira asubira kugira umuntu ugira ikintu ambwira nuko noneho ibasolo ngo rero ndazeyuka ndaheba ubundi bakambwira bati ntugutegereza bati bazataha n'abandi barimo barataha abandi bati bagiye amahanga barambutse bagiye muri Congo bagiye muri Tanzania bagiye Amerika bagiye hehe bati iby'abasirikare bati ashobora kuba yarakurikiye abandi basirikare cyangwa se yarapfuye ni gutegereza kuko abandi bose n'abandi babyeyi bose barategereza maze kumva rero sinzi ukuntu rero maze kumva ikiganiro cyanyu n'umutima wongeye kubyuka
yego
ndavuga neza uwo mugira neza Imana ijanye n'ababyeyi ko nta muntu umbwira amakuru akaba nta muntu ugira ikintu yagira ati namubonye ahayambuka niba yarapfuye gupfa nuko n'abandi barapfuye nabo napfuje ni benshi ariko niba nibona naranamenye yuko yapfuye bikarangira azigurutse mukuru we nkamenya ibyo ari byo nkamenya ahantu ukuntu uwo mugira neza ufite ubushakashatsi Imana yamwihereye ndayashakashaka yabura n'umuntu namubwira atariho cyangwa se yarapfuye nuko mba murayo ndazerera bamwe baranseka bati ngahura n'abantu ati nzabikugiramo ngakubita na n'undi ati mbira imyondoro ndategereza ngaheba nuko nontero igihe kirageze mubyara namukoga kirakabyara yakubyara ikibazo cyawe ugishyire mu maboko y'Imana nk'uko yaguhaye izo ngabire
niyo nizera niyo niyambaza niyo idufasha ariko n'abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika baradufasha nk'ubu ubutumwa bwawe inkuru yawe y'umwana wawe n'iy'abana bawe muri rusange wabuze benshi muri biriya bihe byari bikomeye none nagira ngo nkubaze uyu mwana wavuze cyane uyu mwana wifuza uyu mwana utaza aho ari uzi aho uri wowe ntabwo uhazi warahakeka niba kuko yarakumvise igihe wamushakishaga ariko si umwana ko wambwiye ko yari umusirikare akajyana n'abandi yitwa ndi
umwana yitwaga menshi karisiti ontaherukanira kubonanira yahise muri 89 ariko avuye nko mu bitaro muri Sashika baramurashe ku jisho afite ijisho ryabaye nk'intuza nk'umugezi bamurashe n'indi sasu ku itako naryo barihanduramo baraza aratubwira ubwo na se yari ahari yari akiriho nawe yagiye mu ntambara gutyo sinamuhambye
nuko
ubwo araza aratubwira ati ngiye gusezera kuva mu basirikare ati barambwira ngo nzabe mu kigo ati ngo nintekere abasirikare singishaka ati ngiye kwaka intekeza mu gisirikare mvuyemo akiva aho ngaho rero nibwo byahise biyogayoga nibwo ntambara itangiye gutyo bizubuzungukiranye ntitwasubiye kuvugana nta matelefoni yari ariho ntaki ahunga gutyo ise nawe turahungana tu aho mbere I Kigali usanga mu cyaro biracika turahunga tugeze mu nzira ati singiye kujya nirirwa mbunga mbunga na karamo nta muntu nize nta kinyirukangana tugiye kureba imiri uko ameze ati nze mbatwara ati dutahe nta singiye gukomeza kukwiruka igihugu
yego
ageze mu nzira bamutsindayo
komera
wose nashyinguye nuko ntaha gutyo rero ntaha mu kigali ntahana n'uwo mukuru we ageze aha ati ndagiye I Kigali gushaka akazi aho nakoraga agezeyo nawe bamutsindayo
komera
sigara mu gihirahiro rero nta kandi gakuru ke kandi yose umuntu numvaga batahuka bindi mpunzi bavuga bati twari turi kumwe bati ati yarakumvise uvugira kuri radiyo ati twari turi kumwe muri Kongo n'ayo makuru nzi ntabwo nzi igihugu aherereyemo nta yindi mpunzi
mbere y'uko ajya mu kindi gihugu avuye muri Kongo uwo muntu watahutse akubwira ko yamubonye kandi ko yakumvise umushakisha uvugira kuri radio yakubwiraga ko yamurabutswe he
oya radio navugiragaho radio navugiragaho ni ibiganiro natangaga kuri radio Rwanda nk'umuyobozi namaga ndi mu nama ka Busunzu ntanga ibitekerezo ubwo niho yanyumviye icyenda na gatanu na gatandatu ubwo intambara ihosheje nasubiye ku mirimo ndongera ndakomeza ndayobora
yego
nari mpagarariye abategarugori ku rwego rwa komini
mbese uri muri abo bantu bubatsi ba mbere babubatse u Rwanda rushya abo wari ubarimo
yego nari mbarimo rwose nahoraga ngenda nahoraga mu ngendo ni mu manama twubaka igihugu nkusanya amashyirahamwe y'abategarugori ngirane
yego
ibyo nabagamo ntabwo yicaraga nko mu rugo
none se mubyeyi mukecuru ukunzwe w'u Rwanda Teresa Kamabonwa uyu mwana wawe karisite aba menshi muri kano kanya ashobora kuba kumva yongiye kukumva kuva 1996 kumva uri kuri iyo radiyo y'u Rwanda ushishikariza abandi bategarugori kwitabira amajyambere no kwiteza imbere uyu noneho arakumva ku ijwi rya Amerika niba kiriho umubwire urwo Rwanda urimo umubwire ijambo ry'umubyeyi iryo ushaka ryose urimubwire ngo uhaye umunota isanzure mubwire icyo ushaka
umwana haba menshi karisiti aramutse anyumva namubwira yuko umutima wanjye utari mu gitere kubera we aramutse anyumva yakora ibishoboka byose nibura tukanamvuga akambwira ko ariho akambwira amagenzi ye akambwira igihugu aherereyemo ndamukumbuye ndamushaka cyane murumuna we n'amushiki we niwe dusigaranye baramukumbuye baramushaka kuba bamubona bo bagira n'icyizere mu bakandema n'agatima bakambwira ngo ariho kandi nuko nkabinkorera aramutse anyumva rwose akantumuriza akambwira ati ndaho kandi tuzabonana mu gihugu cyacu mu Rwanda n'amahoro n'amahoro abataha barataha abasirikare bataha barataha barasubizwa mu buzima busanzwe igihugu cyacu n'amahoro aramutse anyumva rwose akamvugisha akambwira ati komera tuzabonana ngiye kuza cyangwa nzaza imana yamuha umugisha aho ari nanjye kandi naruhuka imana ikampa amahoro
ndagushimiye ko nyakiranye urugwiro igihe naguhamagaraga abumvise kino kiganiro ndibaza yuko wabahaye isomo ry'ubuzima ry'urukundo ndagushimiye cyane kandi nkwifurije gukomera
ariko nuko nange ndagushimiye Imana Imana ikurindire ubuzima iguhe imbaraga iguhe ingabire yaguhaye ikongerera izindi imigisha iguhundagazeho ndagushimiye cyane
urwo rukundo rurahagije urakoze cyane unsabire kandi nanjye ndagusabire agasaro kaburaga undi waje mu kiganiro ashaka umuntu wo mu muryango we wari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ni Natasha Uwineza ari mu karere ka Kirehe umurenge wa Kirehe akagari ka Gahama umudugudu wa Kiyovu
nje kurangisha umuntu wacu yahoze mu ngabo zatsinzwe yitwa Barungura Togene akaranditse 2008 urwo twarubona 2009 mu kwezi kwa gatatu hari handitse muri urwo rwandiko ko aba abantu bita Kibobo urenze Gisangani ndamumuta ko umuryango w'igihari kureba gihari kaba twifuza nimba kiriho yazatwayazongera akatwandikira kongera kumubona n'amaso yacu tukongera kumubona nk'umuryango ababyeyi bamubyara baracyahari bose baracyari bazima nabo bava bazima n'undi muryango wundi wose wa baracyari bazima tukaba twifuza ko nimba yagiye kumuka bazima yazatubwira kugira guhura nawe tukazabishimira Imana.
None se Natasha uyu Barungura Théogène mupfani
sogokuru ubyara papa avukana na sogokuru wanjye ubwo ni data wacu
urwo rupapuro yohereje ninde waruzanye rwaje mu iposita yaruhaye umuntu araruzana rwabagezeho rute
bazanywe na Croix Rouge rurageza ahantu ku kiliziya ha Caritas babari urwo aribo barumuha.
Ubuse iyi myaka yose ishize kuki yabandikiye ntimumusubize byatewe n'iki
njyewe sinabimenye nabo nga cyariwe mukuru we yaje kubivuga mu gihe yaravuze ngo yashatse kwandika ngo ashaka abazaruha ngo ntiyamenye aho azaruha ngo arangije arabyihorera aribwo yavuze numva ndavuga hari umuntu ujya ukora ibiganiro arangisha abantu baburanye n'ababo ngiye muzampa adresi y'ibyo ari byanditse kuri urwo rupapuro ewe nzamushakishe kuko ajya huza abantu n'abandi baburanye bakongera bakabonana nibwo rero yabimpaye kubera nkunda kugukurikirana ngira gute ndakwandikira.
Yego, none se urwo rupapuro wararubonye uko warubonye handitseho neza neza yuko ubu ngubu umuntu agiye kumushaka yamushakira he? Yanditse ko wabuze yari yitwa Kibobo. Kibobo ni hehe? Yuhe mugi muri Congo ku buryo umuntu yamubona atigoye?
Ni muri Congo ngahantu bita Kibobo urenze Gisangani. Papuro sinarubonye ahubwo ni mukuru we nabibajije neza gutyo ko atakirufite urwo rupapuro ahubwo yibuka ibyari byanditseho.
Théogène yaba kikwibuka?
Nge nari umwana muto cyane nari mfite imyaka ahari 2 niyo nari mfite
muri 94. Hari akazina k'akabyiniriro baguhaga, hari akazina kawe azi akuzi kuri hezina?
Anzi ku kazina bita Kaneza.
Ubuse niba akumva uretse kumubwira yuko bene wabo bose ari bazima ko bari mu Rwanda birumvikana wowe wari mutoya ntabwo mwibuka neza ariko urimo utwaje ijambo umuryango wose muha amakuru yo mu Rwanda abantu bari hanze babakeneye amakuru yo mu Rwanda y'imiryango yabo mu Rwanda kugira ngo babahumurize muha amakuru wumva ushaka kumuha hano mu kiganiro agasaro kaburaga yamufasha no kongera kwandika cyangwa se aziyize urugo?
Ndamubwira ko mu Rwanda turi amahoro, mu Rwanda dufite umutekano, mu Rwanda nta kibazo kirimo abana nk'uko mbere byahoze, mubwira ko tugisangira sangira gukabizi uko yabisize uko abantu basabanaga ubu ngubu na ari ubwo ariko bagisabana mubwira ko papa we agihari abavandimwe bagihari natwe abana yasize tukiri bato ko rwose yakongera akandika kugira tukamwishimira tukongera tukamubona yewe se n'igihugu kikongera kikagera gute n'igihugu kikamubona nk'umunyarwanda wakivukiyemo wakirerewemo
hasigaye rero nagira ngo ngushimire kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo no gukomeza gutegereza bize yindizera ko umuvandimwe wawe yumvise ubutumwa bwawe
urakoze cyane n'Imana iguhe umugisha kandi neza umutima wawe ukiri mu isi uzayibukirwe no mu bwami bw'ijuru uzayibukirwe ku byo byose teganya kugukorera bizabiguhe uzabirebesha amaso n'umuryango wawe kubw'ineza ukora
urakoze cyane nawe uri uw'ineza ngaho ndagusabira
urakoze cyane Imana iguhe umugisha
agasaro kaburaga
nkuko nabibabwiye mu iriburiro ry'ikiganiro turafasha abana bashaka ababyeyi babo Emmanuel Nzayituriki yakuza abona arererwa kwa sekuru ndetse yarahawe n'izina rya sekuru ariko igihe cyarageze yemeza gushaka papa we atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rilima akagari ka Kimaranzara umudugudu wa Mizero
navutse nsanga kwa sekuru manyine yarakiriho ubwo ariho nkurira mu gukura kwanjye aba bajomba bakambwira ko bamuheruka abaturira inzoga batongeye kumubona kubera ko mama na papa bari batandukanye muri hagati ya 1989 umwaka ujya gutangira kuko navutse kuri 1993 ubwo rero bamubwa ubuzima najya mbabaza nyine uwo mubyeyi bakambwira ko kozaheruka muheruka baturira izo nzoga ntabwo bongeye kumubona ariko nyine mama nsakongera kuganira nawe ambwira ko bapfuye ko ngo yarambwiye ngo bajyane muri Tanzania ntiyabyemera ubwo mukumbwira gutyo aza kwita Imana nta kindi kinarambwira
none se mama wawe yaba yarakubwiye niba papa wawe yari umunyarwanda cyangwa se yari umunyatanzania
imbwira ko bakuraga muri uwo muhanda wavaga Kigali ya Tanzania kuko bagari nyagasambu niho ngo bari bacumbitse yabanaga wari wamusaga n'uwamushingiye ari mukuru we abaza gupfa mu icyo gihe cy'intamba
na sokuru wakiriye inzoga zimumenyesha yuko bazaza kumusaba umugeni ntabwo yigeze akubwira niba wari kuba umukwe we yari umunyamahanga cyangwa se niba yari umunyarwanda
cyo ntabwo bigize bakinsobanurira pe kuko nawe yaje kwitaba Imana nta kintu asa naho arambwira umuntu wagombaga kubimbwira yari uwo mukuru we nawe yitabe Imana mu ntambara ngo mbutura amakuru gusa umukobwa w'uwo mukecuru we mama wacu niwe twaje kujyagana tugana akambwira ati icyo bari bapfuye nyine nuko ngo bamubwire ngo bajyane muri Tanzania kuko bari baturanye ku mama wanjye akabyanga
kugira ngo bajyane muri Tanzania habaye iki bagiye gutembera bagiye kubayo nibyo bakubwiye birumvikana ku
rutaramo ubwo bambwiye ko ari muri 90 kuko nkurikije ko bakuba batandukanye ndyanjye ikiri ntoya bambwiye ko ari yatangiye ngo kumwigaragambya nyine mu Rwanda batangiye kujya bafata abantu ngo nk'ibyitso abona atazabishobora abari bwafate uwo mwanzuro
akaba yarahisemo kujya muri Tanzania kugira ngo akingire umutekano we
yego
hanyuma mama wawe we yanga kumukurikira kuva icyo gihe ntibongeye
kubonana
none se mu byo mama wawe yakubwiye yaba yarakuhaye izina ry'uwo mukunzi we ari papa wawe
yararimbwiye
yitwaga
ngo Seke yanga Edward kubera ko nkiri na mutoya bambazaga papa nkandikisha sokuru baje kubimbwira nyuma bambwira ko ariko yitwaga nge mu bwana bwanjye bambaza papa nandikisha sokuru aho menye ubwenge nyine ntangiye kufata ubwenge babwani sibunza yanandikisha sokuru abyara mama ahinduka nambyara bambwira ati papa witwaga Sekeri yanga Edward ubwo niko nese nandikisha mu irangamimerere nibyo bambwiye bifata gutyo nabyo nagiye ngumya basaba ubusobanuro nyine kabiri bambwiye uko umukecuru we ubwo duherukana nyine atarita Imana namazaga ahubwo abona arandusha agahinda nyine tugenda dutandukana nyine nta kindi kinambwiye
wabonaga afite amakuru menshi yo kuguha kubera ko birumvikana ko ntayo yari afite ariko wabonaga bimubabaje
byaramubabaje bitewe n'ubwo buzima nakuriyemo ngenda mba mu miryango yiwe nyine kubera ko yagezeho maje guhunguka atatuma ngo ajya gushaka umugabo mbese akabona ubuzima mbayemo nawe buramubabaje namubaze nyine akabifitaho kugera ku gahinda gusa hari ikindi kintu naje gutekereza navuga nenda mwafasha kugenderaho uwo mushiki wanjye wo kwa mwacu we yari mukuru nubwo mumaza akakumbwira nawe nenda ngize nk'umuntu umumfasha akamunganiriza hari icyo yamutangariza ari mu Mutarama sinzi niba nazabahuza cyangwa se nk'abantu nibe nzamumbariza byimbitse kuko mubwira aba yatambwira ati n'ubundi wasara ntacyo nagufasha cyane wiyakire vuba mu ubwo buzima iyo ari mukuru se nk'imyaka nambara bafite nk'imyaka nka 15 cyangwa hafi 17 urumva we yari akuze uyu mu majyata mbwira ati ntacyo byamfasha
nukwa ko we afite amakuru
we n'ibyo nkora abacinege mbwira ngo ntacyo byakumara ngo yakire ngo nawe ni kumwe naje kugira n'Imana abyara umwana akajya ambaza ati se papa wawe meze ute ari no kubyara nawe ni umukecuru yaritabye Imana ngo bambaza se sogokuru meze bite cyangwa kaka nkabura ibyo mbabwira pe nkumva nanjye ndi muri iyo ntimba
nzayitira iki niba papa wawe akumva muri kano kanya ni umuntu utumwe mpa buri wese ufate umubwire icyo ushaka kumubwira
nta butunzi bundi mushaka we cyangwa iki ni uko umutima wanjye umunyishuza niyo namubona gusa cyangwa se nabona aho dukomoka kumwe dusangiye amaraso tutarushaho kunyubaka cyangwa bikubaka n'abavandimwe bane
ndahamya yuko aho yaba ari hose yaba ari muri Tanzania cyangwa se mu Rwanda hariho hose niba akiriho akaba akumva ndahamya yuko ntazabura n'umuntu n'umwe uzamenya yuko uwo muntu afite umwana mu Rwanda umushaka yaba mu muryango we bakaba rero banyura hano ku kiganiro agasaro kaburaga ariko ningira ndi makuru yandi nzamenya mbere yuko ikiganiro kirangira cyangwa se nkagabikomeje ikindi gihe nzakubwira menye amakuru yerekeranye n'umubyeyi wawe ngaho rero ngongere ngushimire kuba waje muri kino kiganiro warategereje bihagije ariko uko gutegereza niko tuba dukeneye kugira ngo twubakane twese ngaho rero ukomeze utegereze wizeye
murakoze cyane ubwo wenda ashobora no kuba ati atazi izina ryanjye kubera ko ntabwo ari wanjye samubwira ati umubye umufasha wawe yitwaga Mukamwezi Esperance
ntabwo hazabura umuntu n'umwe uzamenya Mukamwezi Esperance ni mama wawe ibyo bizafasha n'abumva ijwi ry'Amerika kudufasha kugera kuri papa wawe ngaho rero ukomere ugire umushe mwiza
agasaro kaburaga
undi twakira ushaka papa we ni Ebenezer Nkurunziza hatuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihurura akagari ka Kimihurura
ikinzanye mu kiganiro no kubasaba ubufasha nagiye ngitega amatwi kenshi numva mufasha abantu nifuza ko nanjye nabagezaho ikibazo cyanjye mukamfasha
none ikibazo cyawe giteye gite
ikibazo cyanjye navutse muri 1994 mvuka ku muryango w'umugore n'umugabo hanyuma nza kwisanga nderwa na mama papa rero yapfuye nkiri umwana muto cyane kuva ubwo rero kugeza na n'uyu munsi sindamenya umuryango wo kwa papa niyo mpamvu nari negereye ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo mumfashe ndebe ko nabona umuryango by'umwihariko wo kwa papa
none se hari umuntu wo mu muryango
wawe wigeze akugira aho ushobora kubukomoka ntabwo nabo ntibahaze
mama yaranjanye kwa nyogokuru umubyara aho ni muri Ruhango ubititambwe niho nakuriye niho namenye ubwenge ariho ndi ariwo muryango kwa mama mbona rero papa yapfuye baravuye kwa mama ariko bari batarajya kwa papa mu buryo bwo kwereka umuryango kwa papa nk'umwana nk'umugore we cyangwa se n'umwana wenda yabashije kuba yarabyaye yapfuye bafite iyo gahunda yo kuba bajyayo ariko baravuye kwa mama
none se izina rya papa wawe urarije
yego amazina yose ndayazi
yitwa nde
yitwaga Nkurunziza Elia
yakomokaga he
yakomokaga mu karere ka Nyaruguru
nta muvandimwe n'umwe wigeze ubwirwa ko ariho
numva nta n'ayandi makuru nigeze menya ayo ngayo niyo nabashije kumenya ko yavukaga mu karere ka Nyaruguru n'amazina ye gusa nta kindi kintu nigeze mbasha kumenya ko kuri papa cyane cyane yaba yaba umuryango we hagati y'ababyeyi be cyangwa se n'abandi bavukanaga ntabwo nigeze mbasha kuyamenya
none se ubu ngubu uri umusore imyaka 29 wagumbye no kuba uri umugabo warubatse
yego
ubu ni bwo utangiye gushaka amakuru ya papa wawe cyangwa watangiye kera nuko igihe kigeze kugira ngo noneho unifashishe ikiganiro agasaro kaburaga ari nibwo ugitangira cyangwa se watangiye kera
natangiye mu mwaka washize mbere hari nkiri umwana muto cyane w'imyaka 8 nibwo naje guhura n'umuntu washakaga ko yaje mu rugo nyine kwa mukecuru ubyara mama akabwira nyogokuru yuko ashobora kuba yanjyana Kigali hari ahantu azi umukecuru ushaka umwuzukuru we nyuma nyogokuru rero nibwo yaje kumbuza arambwira ati abantu bajyana abandi Kigali bakabagirira nabi ntuzigere ujyayo ntuzigere umwegera nyuma maze gukura rero nibwo naje kumushakisha nsanga yagiye Uganda amakontakte ye ndayabura nyine mbura ukuntu muvugisha navuga ko ubu ngubu aribwo naba negereye ikiganiro cy'agasaro kaburaga nkavuga nti reka nshakishe ndebe yuko wenda haba hari umuryango waba warasigaye bakamenya yuko hari amaraso yabo agihari nanjye bakamenya ko mpari
hari abana bashaka ababyeyi babo ku mpamvu zitandukanye barizi bamwe bavuga ati ndashaka papa wanjye nzahwari ariko naramubuze ndagira ngo bigaragare mubone yenda azashyire mu bandi bana nanjye nzabona 8 ziko mu Rwanda 8 ishyirwa imbere cyane rimwe na rimwe wowe nabivugaga mu kanya maze kujya imyaka 29 papa wawe kumushaka harimo izihe nyungu
murakoze gushaka papa navuga ko inyungu naba nkurikiye mu kubona umuryango nuko wamba hafi nanjye nkamuba hafi byanga bikunda ndawukeneye nawe urankeneye kuko ntekereza ko bambonye bakifuza kubona umuntu nkanjye cyangwa se nanjye nkifuza kubona umuntu abantu nkabo imyaka 29 ubaho wenyine nta muntu ugira wo kubwira ikibazo ariko inyungu kuko ari njye ubashaka cyane nakifuza yuko bamba hafi nanjye nkababa hafi ntekereza yuko byabashimisha kubona bambonye niba bazi yuko hari umwana babuze cyangwa se wenda batanabyibuka wenda sinzi ariko nakifuza kubabona nk'uko nabo babyifuza kumbona
reka ngo usezereho rero Nkurunziza Ebenezer ngushimire ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndizera yuko nugira amahirwe ushobora kuzabona umuryango wawe abantu bumva ijwi rya Amerika bari Nyaruguru bose bakazamenya papa wawe bazadufasha nabo kugira ngo tumugereho vuba ngaho rero ugira amahoro y'Imana
yego murakoze cyane Imana ba umugisha namwe
kakagasaro kawe muzakabona winchiki ntegeye kakagasaro kawe muzakabona kakagasaro kawe
hashize imyaka 26 mbye y'umunyarwanda kazi yahungiye muri Kongo inkabi z'impunzi zisenywe agaruka mu Rwanda ariko asiga umwana we bwite asiga nuwo yari yaratoraguye wari warabunanye na nyina ahasiga n'umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wari muri mu kazi we umubyeyi yitwa Mukandahiro Maimuna ari mu murenge wa Kinyinya umudugudu wa Dusenyi akagari ka Kagugu
n'umwana na nabuze imyaka 5 n'abana batatu mbega ariko umutoya babiri witwa Shiyabazi bagira nubwo nayo natoraguye bita Yozefu bakaba baraburanye n'umukobwa bita Ngende Nyana
none babura baburiye he
baburiye aho bita Gishesha muri Zaire
niwe wari ubafite byagenze gute
njye wari ubafite nayo ndi kumwe nabo mbega habaye imidugararo turaburana abo mukobwa bahetse
Yozefu wamutoye hehe
nawe namutoraguye aho ngaho aho bita Rubutu niho nayo namutoraguye yaburanye na mama we
mama we yakomokaga hehe
nawe yakomokaga muri Kagugu muri Kinyinya twaturukaga mu gace kamwe aho ngaho muri Kinyinya
hanyuma se Ngende Nyana we yari uwande
Ngende Nyana ni mushiki w'umugabo wanjye
niwe wari ubahetse
yarahetse yari abafite nyine ukamwe agahetse n'undi nawe yamukurura mu maboko habaho rimwe imirwano myinshi rero tuburanira gutya mu mirwano turinda tuba mu ishyamba tutabonanye na n'ubu sindababona narashakishije hose ariko nayo birengera byabo
hari abandi bana mwagarukanye
ndabafite uwitwa wa Nyirigira Safina n'uwitwa Umutoni wa Sesifa n'uwitwa Uwimana Saidati
none se uyu Asia igihe mwatandukanaga yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 5
naho Clementine nyirasenge wari umuhetse we yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 18
aka gahungu wambwiraga wari watoraguye kumuturanye uko kari gafite imyaka ingahe
nako kari muri 5 n'igice mama we yitwaga Berensira usibye ko papa we ntazi izina rye ariko mama we yitwaga Berensira twayisuziranye
Berensira se we yaba akiriho
arahari bari mu bice bya Kicukiro n'umugabo naje kumenya ko ari
mujya muhura mukaganira mukayaga mukabwirana amakuru kugira ngo mumve nimba hari uwagira amakuru yababwira nimba bari abana hari uwabakigera
turahura tukavugana kuko twarabonanye mubwira uko umwana nari mufite ariko aza kumbwira ko nawe yaburanye nawe mu bice by'aho bita muri Shanje niho yamuburiye yatoragurwa n'abandi ubwo tuza gukubitanira aho ngaho nyine kaba bagatoraguye bakajugunye ku muhanda rero mpita nkafata gutyo habaye umuturuvayo nanone muburana n'uwanjye
ntabwo byoroshye kubura umwana w'inshuti wari waramiye n'uwa ukamubura ndetse akajyana na nyirasenge na n'ubu ukaba utazi aho baherereye nta n'amakuru wigeze umenya yaba yarakubwiye ko bakomeje bagana mu burengerazuba ku byo bashobora kuba baragiye mu kindi gihugu nko muri Congo Brazzaville nta gakuru wongeye kumenya
keretse umuntu umwe wigeze kumpa amakuru ambwira ngo yumvise itangazo ry'uwo mukobwa bita Clementina ari gushakisha Mukandahiro na Kimenye ngo ko wari muri Angola usanga nanjye nari nkameze neza nari ndwaye icyo gihe mfite indamburuko mu mbikurikirana nubwo nyine ndabyihorera n'ubu nibona nibutse kubikurikirana
ubwo hari mu wuhe mwaka bakubwiraga ko yanyuze kuri radiyo agushakisha
hashize nk'imyaka igera mu icumi
wamenye radiyo yakodesheje kugira ngo atange iryo tangazo
ntango radiyo yayikurikiranye kuko nayibwiye n'undi mwana nawe nari narahunganye nawe muduhuriye mu nzira gutyo ababyeyi be baraburanye kuko yarandi turajyana tugerana muri Zaire no guhunguka turagarukana niwe waje kubimbwira ko hari umuntu ngo amubwiye yumvishije itangazo rya Clementine rero ntango nabashije kubikurikirana naho byacuriye
uko biri kose niba koko uwo muntu yari yamwumvise yakumva ko Clementine ngende yinyana yatanze itangazo avuga ko ari murangora murangora hari abanyarwanda bazatwumva ijwi rya Amerika rigera kure niba twumva na bazatwumva ubu wasanga arimo twumva muri iki kiganiro niba rero koko Clementine ari kuri niba bari nahavuye mu kindi gihugu ukaba wumva ikiganiro muri kano kanya ndi kumwe na Mukandahiro Maimuna kaba mwari kumwe hashize imyaka myinshi mutandukaniye muri Congo igihe kirageze kugira ngo umubonane none Maimuna mubwira makuru yaho mu Rwanda mubwire icyo ushaka kumubwira niba koko yaragushakishije nawe mubwire ikikuri ku mutima nawe wasanga wagimana kabakunze
ikintu nabwira Clementine namubwira ko nagezirwa mu Rwanda mahoro n'abana nari mfite turi kumwe hari na murumuna we bita Murekatete Marita nawe ubu turi kumwe abyaye kane ariko musaza we twaje kugira ikibazo yarapfuye
mukomere
nyuma yabwo nabwo nabyaye abana b'abahungu babiri nabo bariho ni abasore bararangije sagondere nkamushishikariza ko niba yaba ari kumwe n'abo bana yabasha kubimenyesha ko bari kumwe akanabashakisha ukuntu yataha kuko inaha nta kibazo ni amahoro
Maimuna Mukandahiro urakoze cyane kuba udushangije amakuru y'abana bawe ushakisha ariko mbonereho ngushimire ubutwari wagize bwo kutoragura ku gahungu Yosefu ukabuguta uyu mwana ndamuzi ni umwana wa Berasira twari duturanye ukamuhungana nubwo bwose taza aho ari ugize Imana wasanga ari kumwe n'uwawe wababonana
ukamumenyeshereza ko uwishoro nzayisenga ariwe nawe twari twaratoraguye twagiranye mu Rwanda nawe ari amahoro ubu yashatse yaranabyaye Clementine amenye nzayisenga kuko babanye cyane yamenya ko turiho
ngaho rero mu gihe tugitegereje uko twamenya amakuru yabo nongere ngushimire ubwizige no kwarategereje igihe kirekire kugira ngo tuguhamagare ngakomera kimwe n'abandi mwakuranye urugendo rurerure mugaruka mu Rwanda mwese ndabakomeje ngaho rero ukomere
urakoze
Agasaro Kaburaga
turi mu Rwanda mu mwaka 2004 umugabo w'umuzungu ukomoka muri Afrika y'Epfo wakoraga mu Rwanda yahavuye igitaraganya agenda asize ibitenga bituzuye agenda umukobwa yari yararambagije yiteguraga gukwa atwite inda y'amezi atatu umwana wavutse yari yarifuje ko yahabwa izina rye akitwa Campbell witwa Martin Campbell uwo mwana ariko kuva yavuka ntarabona se kubufatanye dufitanye n'ikiramwe ry'abametisse Métis du Monde rikorera mu Bubiligi turakira ushakira umwana papa we ni nyirakuru wamureze Zainabu nyirabaganwa atuye mu karere ka Huye umurenge wa Ngoma akagari ka Ngoma
rero tete no kumwana yabuze umubyeyi umwana arandushya cyane ambaza se ndetse yifuza kubona se kandi kumubona kwanjye mbona ko ari yegereye nkomereye yigeze kumubona kumwe ninjira mu matelefoni aramubona arangije aramwandikira ndamubwira ngo amwandikira namwandikira ntabwo yigeze amusubiza kumva ndetse nibwo kumwihakana
ubu se w'umwana ari he
ari muri Afurika y'Epfo hari ahantu higanje n'abazungu gusa n'abandi bantu bahari
yageze mu Rwanda ate se yahavuye ate
kuko yahageze ntabwo nani kubwire cya ntabwo mbizi gusa icyo nzi cyo nyine ntabwo yewe no kumubona nanjye ntabwo nigeze mubona muzi ku mafoto muzi mbwira ko agiye kuza gusaba mu nyuma numva ko agiye kugenda ambwira ati ariwe yarancinyitse none ndamufashe cyangwa ko biri mugende ndambwira ati nimba afite umutima ukaba wumva kubwira yuko akwizeza yuko azagaruka ese kuzomeka ku muntu none kagende azagaruka azagutwara azafasha umwana nuko yagiye
none se urambwira ati yagiye agombaga kuza gusaba byari bigeze kure mbese mwari mumaze kugira umukwe hanyuma inzira zibyara mahari agenda bukwe butabaye na nubu
kibaze none uko atasubiza amaso inyuma ngo ni umwana byibuza mumenye
yagiye azi neza yuko uwo bakundanaga umukobwa wawe yaratwite
yarabitse
icyamukuye mu Rwanda cyamujyanye huti huti urakizi
umukobwa uko yambwiye yuko ngo yarahari adafite ibyangombwa
ariko agakora mu Rwanda
yego
none se urambwira ko ari wowe urera uwo mwana akaba kubaza kenshi amakuru ya se umukobwa wawe we iyo umubajije akubwira ko agerageza ku kumuvugisha hari icyo uzi
umwaka ushize yigeze kumutora kumwe uko kushakisha ku matelefoni
yego
ngo aramuvugisha bakajya bavugana yigize rubanda hanyuma aza kumubwira aza kumwibwira amwibwiye undi aramuhakana aramuhakana aramubwira ngo ntabwo ari we wibeshye ati ntabwo nibeshye uri we amuha n'ikimenyetso aramubwira ati ufite tatuwaje inyuma mu bitugu ahajya mu rushi rw'ukuboko ubundi kuvuga umugore ngo yahise avaho ahita amuburoka
muri make ntabwo ashaka kumenya amakuru y'umwana we nta nubwo ashaka kumenya amakuru y'uwo bamubyaranye
cyane
none se mubyeyi uri mukuru iyo wamurebaga uyu wagombaga kuba umukwe wawe
mu by'ukuri njyewe nta kubeshye ntabwo nigeze mbonana nawe
yego
yabitubwiye gutyo turanitegura tuzi neza yuko agomba kuza agasaba akagapfa bakagenda bakabana
yego
yewe ndanamubaza nti none se uzi ko so yarakiriho ngo ngubwo mubwira nuka no gupfaka
komera
ikuzi yuko se atakwemerera yuko ugomba kurongorwa n'umuntu w'umukristo ntiwambwira yarakwemereye kuba umusiramasi yarabyemeye ubwira ati nonumvise cyangwa inzoga yemeye kuzireka ati yaramaze no kuzigabanya ahubwo ati ubungubu yaragabanije ku buryo amacupa yanywaga asigaye ku icupa rimwe numva rero mu nyuma iza guhinduka numva yuko agiye kumusiga ati njyewe yayampaye uruhuza rwo kugira ngo ujye kwa nyirakuru kwa mama wacu wari uri aha ngaha
yego
ati ampaye uruhuza ati kundi bamaze kumwirukana ati araye mu ihoteri ubu cyo agenda ati banterefona nijoro mu by'ukuri saa munani z'ijoro ati barambaza ngo ndi umuntu wari umushoferi ngo wabo ati arambaza ngo ndihishe ati ndabyimubwira ahantu ndi turamubwira ngo uzi yuko uri agacucu uzi ko Marita agiye kuguca ariko twamaze kumenya ko ufite inda ye ahita ajya kuri hoteli aho yari aje abyutse ashaka kugenda niho umukobwa yamufatiraga
ahangaha
ati ni gute ushobora kugira ngo ugende uzi neza amasezerano twari dufitanye ukagenda utansezeye ukagenda nta na kimwe umbwiye urumva undi ati njyewe ni ibintu byari bintunguye kandi na byabaye tungura kuri njyewe ntabwo nari mfite umugambi wo kugira ngo ngusige nabuze uburyo mbikubwira nari mfite kugenda nkagenda nkitunganya nkazaguhamagara ukaza ukansanga ubwo yarimbwiraga mu masaha moya umwana arantelefona arabimbwira ngira rero kwavugiye sinaka kwiyomeka ku muntu ngwino ntabwo uzaba uri uwa mbere n'abumuntu azagira gutya kwibuke ati agutware atware n'umwana
yego
mwandikira madresse y'iwabo ati hari igihe nshobora kugenda nge na nkaba naza no mu nzira ariko umwana ntazasokere iwabo ikindi nubwo ari umukobwa uzamuhaye amazina nubwo ari umuhungu uzamuhaye amazina ibyo ryakambere turetse rya Mansuru nitwe twari mu isi ariko ryakambere n'iryiwe ryita kuri sekuru wose wa Marte nawe yitwaga Kambere na Marte nawe akitwa Kambere
muri make ikigaragara nuko yari yemeye umwana yarazi neza yuko inshutiye umukobwa wawe Karimera Isha atwite ariko nyine biza kuba ngombwa ko amuta akagenda kubera ko bari bamwirukanye mu gihugu kuba yari yohereje amazina biragaragaza ko yari afite akantu ku mutima ko yifuzaga ko umwana we igihe nikigera bishobotse bazabonana nawe ni kubibona
ko byahindutse niko ntazi umwana we ikintu kimbaraza ni kimwe
yego
umukobwa wanjye umwana yageze igihe ajya amubaza ukabona yuko no kumumena sako amenasa nyina cyane kubera akababaro urabona kuva muri Afurika ukabyara kuba aho ngaho ari urwo ruhu wa mugani kandi ntukunda n'ibyo ugasanga abantu baramutuka muzungu nyange muzungu kuruhu iki umwana bikamuzonga umuzonga akagenda akazonga nyine nyuma rero kubera kugira no kubana n'ibigare bibi byarangiye nawe abaye mubi
komera kubyara niko bigenda komeza umujishi mubyeyi ndakumva Mashuru Kambere mu komeza umurere Aisha nawe buriya tugize Imana Martin akagaruka mu buzima bwe niyatagaruka kamu ufasha kureba uko umuhungu yatekana amenye inkomoko ye yose yuzuye akamenya se
bana arasubwira ngo naho yabona se nakicira ngo ariko ngo nta kibazo bazagenda kuri kabagasha
ntagapfa azamubona kandi azabaho ariko se kuba Martin Kambere yaravuye mu buzima bw'umukobwa wawe Aisha igitaraganya kagenda ntasubiza amaso inyuma nuko kumushaka yamubona yamubwira ati ni wowe undi akamutera umugongo biri mu bintu ubona bisa naho aribyo byamuhungabanije
kuva abona kubyara mu kinyarwanda bavuga ikinyendaro igitsinzi atari ikinyendaro cy'umuzungu abanyarwanda barayo kugira byinshi umwana yamusigiye mfite umwaka n'inusu ari mu mirenge
wambwiye yuko uyu Martin Kambere yakoreraga sosiyete yitwa Fire Construction yakoraga imirimo y'ubwubatsi mwigeze mubaza niba babafasha kumugeraho mwigeze mubaza niba hari ubwiteganyirize se yari yaragenewe ku buryo bwafasha uwo mwana yasize abyaye kurerwa
ubwo ndiyo ndibaza
kutabaza ni ukutamenye ko wabaza wabuze uburyo se bwo kugera i Kigali ngo ubaze cyangwa se ni uko gusa utabitekereje
urabona wari kubibaza wari bigimbo kiwe nko ni wenyine ukumva ko nawe yamaze kuhinduka undi muntu
ubu se mbere y'uko turangiza kino kiganiro tugirana hano mu gasaro kaburaga ngushimire kuba warabaye umubyeyi nyamubyeyi ukarerera n'umwana wawe na n'ubu ukabukimurerera Mashuru Kambere akaba amaze kuba umusore wambwiraga ko mu kwezi gutaha azaba afite imyaka 18 kumubona akura n'ibigeragezo yahuye nabyo mbwira nk'umubyeyi ku kubona kurera umwana utazi se ukamurera ari no mu metisi ufite imana tumaze iminsi tugira igice duharira abo bana baba metisi kugira ngo tubafashe kubona base kugira ngo nabo baba bakure neza nk'abandi kumurira ngo kuri iryo barabara rya gatatu aho ngaho ingoma nabo wanyuze mu bigeragezo byinshi nk'umubyeyi kurera umwana utazi se umushaka wabinyuze mute magingwa ya ubishobora ute niki kibigushoboza
imana yoni imana uri kwikuza cyane n'ukuri nuko umwana yifashije ikamfasha mukamfasha nuko yabona umubyeyi byibuze nkazabona yuko nawe nazasaza ariko nawe yaba afite umunezero byibuze ko afite umubyeyi
wa mubyeyi we Zainabu nyirabaganwa nkwijeje ko nzafatanya n'ishyirahamwe ry'abametisi dukorana riri mu Bubiligi ariko n'ahandi bari hose ndo muri Afurika y'Epfo niba bahari nzabitabaza kandi rero niba Martin Campbell harabashoboye kumugeraho nanjye nzamugeraho nzamuganiriza kigabo nk'uko njya mbiganiriza n'abandi bagabo tukumvikana bari baratinye ku kubona abana babo bakemera kubavugisha nzagerageza ibyo nshoboye icyo nzageraho nzakubwira bitwara igihe ariko ndabikwijeje umwana umunkomereza ariko nawe ndagukomeza cyane ngushima ubutwari ukomere turi kumwe nzagufasha ibishoboka iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga nitugira imana uyu papa wa Masur Campbell tuzamubona uwo mwana tumuhe ibyishimo nawe kandi tukugarurire umunezero ndagushimye cyane
Imana bahumukisha Imana bahumukisha kagabanyije Imana bahumukisha tumuha ko cya kuza mu ko kandi bidufashe
Agasaro Kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2017 3 6 1 0 nongereye isubiremo 001 2017 3 6 1 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana